Yeah. Beat killing this one. Yeah. Man still a man 996. And the land. Producer TK2 and the young rapper. Producer young rapper. Her and ma. Big producer TK2 this shit. Nishawahi kufikiria jinsi gani ningekuwa painiria. Bora haswa nisingelizaliwa, shida hizi nisingezipitia. Ningekuwa nikifurahia nikipepea juu ya anga kwa hii dunia. Wengi wanasema eti kwamba bora mi nisingekuwa kwa hii dunia. Wengi wanafurahia jinsi gani mi nikipotea. Mi najua siku moja nikifanikiwa, wengi watabaki wakiongea. Bado nitazidi kupepea kama kipepeo akiwa juu ya anga. Wengi watabaki wakishangaa, wakishikwa na butwa, mimi nikiwa niko juu yao minang'aa. Wengi wanasema eti kwamba sitoweza kuwapoteza. Yeah, it's all about life, man. Yeah, classic. Hasa kwa hii sana ya mziki, jinsi gani mimi nitatoka kwa hizi dhiki. Wanabaki wakisema eti ni bora ni hambe studio zile za mikiki au Bruce Richie, ila mimi na wacho na kwamba place ile limekita ni kwa producer young rapper analifanyia mambo kishua. Hata mimi wanatambua. Yeah, tunajua ipo siku na midei moja nitaget success, japokuwa bado niko kwenye race. Bado najua saa goda teni one day mitaget success. Mimi najua bado niko kwenye race. One day mitaget success. Mimi najua saa goda teni please. One day mitaget success. Mimi najua bado niko kwenye race. One day mitaget success. Mimi najua saa goda teni please. One day mitaget success. Mimi najua bado niko kwenye race.
Haya maisha ni matamu kama movie la Van Diesel. Sometime ni machungu kama kifo cha madhako. Naanza story kabla chorus na sniteken walibora. Mwanzo sijafikia 2011 na join mono. Isha napenda hip hop kwa flow zake chidi. Kabla kujua feed it, kosha the dawn wanasema HP. Mzigo wa maumivu kibebo na umia. It's true, mwanzo mengi nilijibebe wana kutambua jinsi ulivyo. Paji wana pushi. Ila ni vipi utahiti haswa kwenye city. Nakumbuka zama zile za Wineage, tukirekodi kwa phone, tukishoot kwa phone. Studio nasimama nafoka hadi lana. I love no money. Ya mulize cheese modizo, tukifoka kwa ufa yake Cyrus. Ila bado nipo kwenye rust, na mini kuna success. 996 996 on the town still on
one day. Mitagini sanctis. Mina jua bado nipo kwenye rust. One day
success, the bless, on the face we bless. Niggas gonna bless. The face of bless, I'm replaced. I best stick to bless, I'm not stressed. I make money in my life. For the strike, no mistake, to a different height. Every time, there's a plus, but not level. Every storm with this heart, we struggle. As a hustle, deep in my heart. Every day, I was blessed on my life. Just a slave, there was less on my mind. Obviously, there was just holding me. God, you give me sight every night. As you bloom, you know this is a benediction. As you know, this is just a selection. Every night, the place of the best isolation. Just to know, we know, bless this nation. Every time I scroll in the night. Every day's on the best, every fight. For the best, on the best friends and kindness. All the best in the worst time, times in. The diamonds gonna make it. Sometimes gonna time, sometimes another time. Sometimes another time, sometimes another time.
One day, you can get the sanctis. We let you up on the new community.
Do you think it's a success?
Yeah, I'm going to get to bless.
Okay, then let's pray and hope.
Yeah, don't get taxes.